Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambele to bogi jande gafandu hala Mamadou Sama Sewu jamnyal sakrabe kedibe. Deejer hewtama le ngalure bomako tiagal basiji mawdi hakunde habitibe en jaddube ben lamo president IBK e wottum jennamo ardibe dinnaaji ngadi no dango hewtagol deejere. Amnesty International yeli yo horgol fuude do mbiyen e no yawiri tiagal ko yimbe hewbe heddike le majereji balde tati tiaktide de. Kiti mbiyen na cikitaado neddo kiddo gubbe akmi ansardine e wottum jani ko be nangi non nakuji le leedi Mali fuudi talatari hande le suudu sariya lahitu peyba. Golleji mbiyen mabbe hande di fuf na fawi do mbiyen bawde haifaado o hinnaade mbiyen sargol gol bangal rafi cialal makko cialdi e hakkilo di ngone sembe kabaruji amen hande kikide talatari sappo e nay leru juhitaane 2020 bismillah sakirabe. Sifa deejere taykama le ngalure bamako de tiagal basiji mudi hakunde mangal pade en e kanyam majotobe jiddube lawmo president IBK lawi tacciade di fufu njoppitama wonande yimbe fedde M5 RFP ardibe yogabe fedde de gonnobe juude lawmo o dun fufu njoppitama sabi dewrintindam ben dewrintobe sabi dewrintobe kedde annarundu e on wattu goto o mbiyen yogabe e yimbe dinaji ngadi noddango hewtagul deejere keddanna ko hebani en Umar Weygalo e du fashitango Alcissi
nyaloma talatare hande ne ka ana sirti nyalale bettide ni gallure bomako ni wala fu majere tay kaane le wakati mum goni ole capital lo ngam gallure ne ka gite mu ana bawli tundi pine ngaji chumaadi to laawi mawdi jande kan e kaaje tacirano di laawi de imminaamu dande to police en jottodo laawi di helam balle tati tagal majereji fedde M5 RFP nardo Ibrahim Boubacar Keita e goldidibe mu fu yappa golle so dum bettike joddare so halda ngaddi le nyaloma altinerde latike sababu yoppitide horebe fedde M5 RFP nanganobe wonno Isa Kaw Jim horejo Semas Shogel Kokola Maiga ministre Kiddo horejo FSD Adaban Ben Jara bietero Ben de Servo kaye Umar Jara tagal ko be kolliti metima e bangal bonandaji gat fewde nyimbe gabbe majerande kalobe inde fedde leede sallade yidi kenye e horebe fedde M5 RFP nokuto horejo pelle be gonda e laamu o wonitum anniya o woni narde wartirde deejere e be anni yidude pelle gondube laamu o hande le odo wattu goto horejo Dina Al-Islame ko conseil islamique Ousmane Madani Haidara horejo Dina An-Nasara en cardinal Jean Zerbo pedare yimbe mobe nyaari en ana nodda yimbe be fu sawro e be narda yimbe murtube be ardina joddade so halda yalla won datol mawdo hebenede tiddala mo mi gonde mu o
an yimbe fedde M5 RFP kay do wayra do woni fa hande bangal laamu IBK o e wi maître Muntaka Tall mbiyan yuppitere yimbe mabbe be weltay fay hunde yela amen mbiyan yela amen yo président IBK imo do salingur o nyande aljumarande doawuji wadante kala barnube e heddube mbiyan e dido majireji di fay boyali woni ko dido haraji di hala ma mbiyan le kawtal nokobe kabaruji to d'accord fedde de kanko an Mamoud Dikko wadi noddango hewtagul jam e e wi makko e wi kanko neddo mawdo fedde M5 RFP dental gal na wawi jati hebude sagu mudun le golle sarja ka wana fe le imingol basi o hali dun no do tele africable kala jibe bedro famu do mbiyon hejo studio 80 na bawi notrade bembal whatsapp numero woni 76 62 88 51 via mo mo budu yobotake mi do 37 321. Ngalure bamako fuddi jidude e ko wowa ko tiagal basiji gilla nyande aljumare jabirende goto fufna hinni haaju mudu keddano ko heban en Fatia tara do fajtango Umar Weygalo
wala fu majireji kolle ngalure de nyaloma handen o jamarna no wonde yaade ton e haajeji mudun bankeji fa yotti ciudu gollirde laamu kanye ciudu gollonoji ko he mudun fa yotti ciudu ecole e outlay do nyamduji sottete fu golleji di puddi kanye sottobe asansiji hom fa wonde yaade haaje mudun nokko no dirte cité ministériel to ministre ngabe gollato golleji di puddi ti ton ka ko nayiri bangal deena ko dati di fu kertamle de do nokkole yimbe le hewbe ana ngara ton kala ngaro furdusina jewte yalla won ko sawina wala ko sawi an holite wid le raison ngaji di furdu majireji di darnama tafen du e tawede fu datol sigaso ngarowol bamako gol holita wede won yimbe lon gondube nan gudle o do nokku fayotiyo suudu impo don to usuruji di jobete e ko nande mudun
Amnesty International yeli yo horgol fuude no yawiri ben tegal ko yimbe hewbe heddike le majireji fedde M5RFP fewde lam ibeka kenyan won ko dum do hala e wi horejo amsi mbien le hirnange e wuddu runde afrique tabagol mbien sariyaji do ngurdam mbien avocat en dun wadante kala udibe e kasu kadana ko mbien hebani en Juliette Koulibaly do fastango mar waygol
le communiqué mo fedde Amnesty International wodi holli tiwiide an haaja famde yello hono wodi so beedo yimbe en keddi le hen cukalel pamarel ngel duubi sappo e joyidu ana leedi do bonandaaji kanko no dirteedo Samira Dawda lamire dido golliji Amnesty le leedel keddude hirnaange de holli tiwiide horongol haani wadeede do hen fa faame yalla hebe ngaddi do golleji yimbe le beedu nabe yeso sariya sabide dum yaadata e haggeji bibbe adama en fa hande de do fedde holli tiwiide yimbe le nangabe avocat mudden kebay yottade dum en bedo yimbe le nangama le nokku no dirtede kan en gendarmerie do bomoko do le majjun be bi ko majireji di ngadi ko be me ande de tacciama Facebook fa yotti WhatsApp kanyo Twitter ndedo fedde holli tiwiide yodum yabude haggeji yimbe le be e leedi miccitiden wiide hono di kayfali ngadnoma fewde e leedi togo wakande woteji president en wadno ton fedde sidiya wonde nabinobe sariya le lewru septembre 2017 sabide holli tiwiide ido sakko neddo hala ko yidi leedi togondi
premier ministre mbien premier ministre fahande le kabaruji premier ministre wi yo mbien yiddi famude ko gubbal forsat nawtora le majireji nyalade sappo e sappo go le rouge hitande 2020 e le bataki mo o neldi ministre ndenagu docteur Boubou Cissé wi yo sababuji mudun hollite yambirbe dum dun ande fedde M5RFP wayfi non forsat felude jabedo yimbe jama o fahande bangal kabaruji di kiti ciktado neddo kiddo gubbe akmi e ansardin e wattu mo jankobe nangi non nokkuji yogaji leedindi ben fuddi talatari hande to lahi leedi peyiba golleji mabbe di fuf ben golleji mabbe hande di fuf yo do ben bawde makko hinade kiti o bangal e rafi cellal makko hakkilo e caldi den no avocat en ben jeli yo ben nyaloma o bantine fa nyande wonde keddana ko heban en seku gaji go do fastango alcisi
hono kabaru jottintedo o subirte o wa yottinirede yella kedoto do ona fam hono landol wadirte hono bindi wadirte radio di wol landidi yimbe jangintebe bangal yottinde kabaru ngaji martina kumpa emu balde joy le lam kai le wi horebe studio tamani jande kayine woni arande jandeji tawtondiroji fewde e yimbe jottinobe kabaru ngaji gondi nokkule fule leedi malindi e mangal anya o woni janginde yimbe jottinobe kabaru ngaji gombe le region ngaidi yella ebe keba yottinde kabaru ngaji mabbe ni no mojjiri isa fagaba sisogo horejo studio tamani
l'objectif c'est
anya o woni janginde yimbe darantobe yottinde kabaru ngaji le region ngaji mali e mangal mu fu yalla daabe kedde hakkune mabbe baawobe daranaade yottinde kabaru ngaji studio tamani le region ngaji sabi studio tamani wala no le cercle ngaji yogaji le lamu kayo ngami beji golidal hakkune ame e radio ngaji yottinoji kabaru ngaji ame dun sabi so be nari yimbe bobbe daranaade yottinde kabaru ngaji studio tamani nukuleto wala noto
studio tamani
tawabe le ndedo jande kolliti weltore mu en mawnde bangal jande ne be kolliti kasendu wiide be pami kulleji fa heewi ko nayorto bangal yottinde kabaru ngaji le wi mabbe ndedo jande waran wayta no be gollirta Musa Besidibe kollo warajo Mali Sadio Mahina yakule jande yidi gammi ni fu ndedo jande woni jande lobbere hen min jangi kulleji fa heewi bangal hakke tan ko kammi wadde be golleji yottinde kabaru ngaji mi woni darantor yottinde kabaru ngaji le region ndedo jande waran wayta no golliran sabi fami kulleji fahi mawdi wolde kan daranaade golle en kesso hono dedo jande wotere wadan le jonte garode de region segu e mopti yimbe sappo iwobe le dido region ngaji do lendi woni be jande ne wodani
on pami wiide dum do na fami non do mbien hejaabe heybe mbien su jutami kambe fuddude golle to yeli mane kenyeba mahina baflabe e jema le region kay ndanno dum do na fami non do fami gol mabbe mo haban en fudde Musa jekete kan dum non yimbe fami nawbe jonka en kedoto mbien kabaru kiti ciktado neddo kiddo gubal akmi e ansardin
jinganobe koliti wiide neddo haifaado o waawa worde e procès sabe o sella be koliti wiide alasan batte kulul hakkile mun jibi ndeno be ndari bortingol sargongol e wattu goddo kabiro procureur o jabay dun be koliti wiide dum waawa wande joni lamdi mun taadi sudundu kay holiti wiide o wala kabaruji bawdi wiide sargol alhasan wawa wande joni ka e wimabe be be mbawi kay hokkude talkuru yala dogotoro ana ewta neddo haifaado o ndeno ujans o fuddi alhasan ana borninno bazin e pilkol daneje lunete ana wonno e gite makko o mu wadino maske dun o imike o dari e jabi makko o andi wide golleji ko sudundu jangi gedde ko o haifa ana ya e sappo le majun wande basiji fewde e bibbe adama ana hen samde do yimbe wande dewde wajibi dun ana hen kadon gonden joni o holli tay wide so tawi kanko jati waddi dun naso o wadai dun
dongal mbien nyaw covid-19 talatare hande sappo ina lewru juitande 2020 doktorambe holti wide nyawbe sappo e gombe edike e nyawbe be dongal covid-19 sappo e jeton samtanama fay goto dun heddaki hen dun ko heba nyaloma
Studio Tamani, yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Bangal kabaruji amen ne rezo ngaydi am jannato yuroso ton fourage jeegom won ko mbien hasana yimbe sudu l'école yuroso dum won premier cycle goure wolon kuyal kuyila ciela munya sukrani e vanuki dum do fufu mbien yu fourage ji mbawdi latare sababu jam cini dam heba nadi do ciudi l'école mbien itudo jawdi o do kabaru o woni e programme santé nutrition scolaire save children dum timinta kabaruji amen hande do sede yotere medo wonde